kupotea. Nisamehe dhambi zangu, we mwokozi wangu, Bwana na rafiki. Badilisha maisha nipe mapya, saidie nikuishie. Badilisha maisha nipe mapya, saidie nikuishie. Kuokoa waliopotea. Nisamehe dhambi zangu, we mwokozi wangu, Bwana na rafiki. Badilisha maisha nipe mapya, nisaidie nikuishie. Badilisha maisha nipe mapya, mapya nisaidie nikuishie. Badilisha